mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Turabasuhuje nshuti mwese muduteze amatwi tubahikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema. Amakuru yacu turayahera kuyo hirya no hino ku isi, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho guhera isaa 12 ni kiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Amakuru yacu tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Polisi muri Kenya ikomeje iperereza ku cyateje inkongi y'umuriro yibasiye icumbi ry'abana b'abanyeshuri biga bacumbikirwa mu kigo cy'ishuri ry'ibanze rya Hillside and Arusha riri mu mujyi wa Nyeri mu gihugu cya Kenya. Iyo mpanuka yahitanye abanyeshuri b'abahungu 18. Imiryango y'ababuze ababo ikomeje gutegereza kumenya impamvu y'uwo muriro. Iryo cumbi ryarimo abanyeshuri 150. Mu kiganiro n'itangazamakuru umuvugizi wa leta Isaac Mwaura yavuze ko igihugu cyahuye na kaga. Abanyeshuri biga muri iryo shuri bari hagati y'imyaka 9 na 13. Mwaura yagize ati birababaje rwose ko igihugu kibura abanyakenya benshi kandi bari bafite ibyiringiro kuri ejo hazaza. Imitima yacu iraremereye. Naho Vice Perezida wa Kenya Rigathi Gachagua yavuze ko kugeza mu ijoro ryo kuwa gatanu bari bataramenya irengero ry'abandi banyeshuri 70. Nyuma ariko Mwaura yaje kwemeza ko 20 muri abo bamaze kuboneka. Perezida William Ruto yashyizeho icyunamo cy'iminsi 3 uhereye ku wa mbere nyuma y'ibyo yise ko ari amahano adasanzwe. Yavuze ko ababajwe n'ayo makuba yagwiriye igihugu maze yizeza ko ababigizemo uruhare cyangwa abagaragaje uburangare bazabiryozwa. Abaturage batuye mu mijyi yegereye umurwa mukuru wa Sudan Khartoum bakomeje guhunga ku bwinshi kubera imirwano ikaze hagati y'ingabo za leta n'iz'umutwe wa Rapid Support Forces RSF zirwanya ubutegetsi. Ni nyuma yuko abarwanyi ba RSF batangiye kugaba ibitero ku kigo cya gisirikare cya Hatab kiri mu majyaruguru ya Khartoum. Guhera mu kwezi kwa kane umwaka ushize ingabo za leta ziyobowe na Abdel Fattah al-Burhani ziri mu ntambara n'abarwanyi ba RSF bayobowe na Mohamed Hamdan Dagalo wigeze kuba yungirije generali al-Burhani. Ni ntambara imaze guhitana ibihumbi by'abaturage inakura abarenga miliyoni mu byabo. Umwe mu babyiboneye yavuze ko guhera mu gitondo cyo kuri wa gatandatu ingabo z'igihugu zakomeje kurasa ku barwanyi ba RSF zikoresheje imbunda za rutura n'indege z'intambara. Abahanga bawo ni kuri uyu wa gatanu basabye ko hashyirwaho umutwe wa gisirikare udafite aho ubogamiye wafasha kurindira umutekano abasivili bakuwe mu byabo. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Umujyi wa Bujumbura mu Burundi uza kwisonga mu mijyi n'intara zifite abanyeshuri batsindwa cyane ibizamini bya leta. Benshi babigereka ku bucucike mu mashuri. Intara ya Karusi niyo iza ku mwanya wa mbere mu kugira abanyeshuri batsinda. Inkuru y'umunyamakuru Terive Ndayishimiye uri i Kigali mu Rwanda.
Muri uyu mwaka intara zabaye iza mbere mu kuronka umwimbu mwiza ni intara za Ruguru zirimo Karusi, Makamba, Muyinga na Ruyigi. Intara ya Karusi niyo yabaye iya mbere ku manota 97 n'ibice 16% mu kibazo cya leta gitanga uburenganzira bwo kubandanya inyigisho z'inyuma y'ishure shingiro. Igisagara cya Bujumbura nico kiri mu kibanza cya nyuma muri ico kibazo ku manota 67 n'ibice 53%. No mu mwaka uheze igisagara cya Bujumbura cyafashe kibanza cya nyuma. Ijwi rya Amerika yashatse kumenya igituma intara za ruguru arizo zikunze kuza imbere ku banyeshuri batora cyane ikibazo cya leta, naho intara zegereye igisagara cya Bujumbura ndetse n'ico gisagara bikaza mu myanya ya nyuma. Maze tuvugisha umwarimu yigisha muri ayo mashuri, uyu twavuganye yigisha mu ntara imwe yo mu buseruko bw'u Burundi, avuga ko guhera ku ntara ya Karusi iza mu kibanza cya mbere mu kumenyesha abanyeshuri benshi ari uko baba bafise abanyeshuri bake ugereranije n'amashuri yo mu gisagara. Uyu mwarimu asigura kuko abana baba benshi mu ishuri hari amahirwe batakaza bikabaviramo kuronka umwimbu muke. Atanga akarorero ko mu gisagara cya Bujumbura ko ariho hari hakwiye kuboneka umwimbu ushimishije, kuko abanyeshuri baba bafite amahirwe yo kwiga kurusha abana baba mu bice bya ruguru, kuko benshi bataronka n'uko basubiramo ibyigwa kubera amatara henshi atarahashikira. Asigura ko ibitigiri byinshi by'abana biga mu gisagara cya Bujumbura ariyo ntandaro yo kuyoberwa, ariko ntasiga inyuma ko mu gisagara habayo byinshi bisamaza abahaba barimo n'abanyeshuri.
Bujumbura ni akanyuma nawe nyine benshi kandi benshi arushamaza byinshi.
Mu banyeshuri bakoze ikibazo cya leta bita konkuru nasiyonali bo mu mwaka w'icyenda habangana n'ibihumbi 79 n'amajana 887, muri abo abagera ku 16,997 nibo bayobewe nk'uko byatangajwe n'ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi muri iyi nzwi duhejeje. Amanota yafatiwe ko ku bamenye ni 64 ku 200, ni ukuvuga 32 ku ijana ku bazoja kwiga mu mashuri y'amakomine abegereye, naho ku bazoja kwiga mu mashuri biga babamo y'uburaro hafatiwe ku manota 101/200, ni ukuvuga amanota 50.5%. Umushikiranganji François Habyarimana atwara ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi yatangaje ko abanyeshuri bamenye ku rugero rwa 79.8% ku bitigiri by'abakoze ico kibazo. Anavuga ko hari amashuri yongerewe azokwakira abanyeshuri bo mu ndaro,
ni ukuvuga yuko abanyeshuri bamenye ku rugero rw'ibice bingana 79.8%. Abo rero bayobewe barashobora kuza kwiyandikisha muri ya mashure y'imyuga twita ama centre d'enseignement des métiers canke bagasaba ibibanza byo kudubura. Tukomenyesha yuko muri uyu mwaka w'ishure tugiye gutangura mu banyeshure tuzokwakira mu mashure y'uburaro hiyongeye ko abanyeshure 5,000.
Naho ku banyeshure bava mu bwoko bw'abatwa bakoze ico kibazo cya leta, ubwo bushikiranganji bwatangaje ko washoboye gushikana amanota 32% yemerewe kuja mu mashuri y'uburaro mu gihugu hose, mu gihe ku bandi uzoja mu mashuri y'uburaro ategerezwa kuba afise amanota 50.5%. Ibitigiri by'abatwa bose bakoze ico kibazo mu gihugu hose bangana n'175, muri bo 124 akaba aribo bashoboye kumenya. Umushikiranganji amenyesha ko badashoboye kuja ku mashuri y'uburaro naho bafite ayo manota bemerewe kuja mu mashuri y'amakomine n'ahandi habegereye.
Abanyeshuri babatwa bashoboye gutora ico kibazo cya konkuru bose bafite uburenganzira bwo kuja mu mashuri y'indaro, ni ukuvuga umunyeshuri w'umutwa ashobora kuba yaronse n'imiburiburi 68.2% afite uburenganzira bwo kuja mu mashure y'uburaro.
Komine yabaye ya nyuma mu makomine yose agize igihugu ni komine Ntahangwa yo mu gisagara cya Bujumbura, aho yarose amanota 60.66%. Mu Burundi umwaka w'ishure w'2024 ushira w'2025 ukaba uzotangura ku igenekerezo rya 16 ukwezi kw'icenda uyu mwaka w'2024 nk'uko yatangajwe n'ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti zacu, ubu tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Amahoro y'Imana abe kuri mwese. Mukomeje gukurikira gahunda za radio Ijwi rya Amerika yumvikanira ku murongo w'104.3 FM. Jya muri kumva kuri mikro Kikaremera Patrick Mbahikazi. urwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ni rumwe mu nzigira uruhare rukomeye mu iterambere ry'ubukungu bw'igihugu binyuze mu guhanga imirimo kwinjiza amadovize n'ibindi byongerera umusaruro igihugu nubwo urwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro rugira uruhare runini mu gufasha leta guhanga imirimo no kongera umusaruro mbumbe w'igihugu ni rumwe mu zivugwaho ibibazo bitandukanye nko kuba abakora mu birombe badahabwa ubwishingizi bw'ubuzima dore ko akazi bakora kaba kanateye inkeke mu kubura ubuzima kuri bamwe bitewe no kugwirwa n'inkangu bityo bikaba byanakurura impfu za hato na hato cyangwa se ubumuga bugiye butandukanye ese abagenzuzi b'umurimo bavuga iki kuri iki kibazo cy'abakora mu birombe badahabwa ubwishingizi bw'ubuzima ese itegeko rivuga iki ku burenganzira bw'abakozi munyemerere nakire mugenzi wanjye nkuru nziza Pacifique atugezeho byinshi kuri ingingo nimuge kure inyakira amajwi zanyu
ni ku musozi w'Enamye uherereye mu mbibi z'akarere ka Gicumbi na Rulindo ahazwi nko mu kabuga ka Muriza urusaku mwumva ni urwacukurwa amabuye asanzwe akoreshwa mu bwubatsi ndetse n'imicanga ni ubucukuzi buzwi nka gakondo akenshi bukorwa bisa no kwiyiba ndetse ugasanga ababukora nta bwishingizi bafite aha abo tuhasanze barakomoza ku ngaruka ubu bucukuzi bubageraho
twakoraga nk'abantu bashakisha nta bwishingizi twari dufite ingaruka ni uko umuntu nyine nk'iyo ahuye n'ikibazo nk'icyo cy'urupfu umuryango usigara n'ubundi usa naho usigaye mu kaga
harakoze ibyabaye se
nge byarahabaye henshi cyane
ubwo ni nkangahe
nk'ibihumbi nka bine byabayemo hano hamwe hapfuye abantu batatu ahandi hapfuye umwe n'ahandi hapfuye babiri buri wese iyo upfuye ugora umuryango nta kindi ugora kuko wowe nyir'ikinombe uyu ntacyo bimurebaho urahamba ugashyingura nk'ikimonyo nyine
umuntu wenda wamutuma nk'umucanga cyangwa amabuye ntajye mu kinombe kishingiwe agareba ahantu yajya kwibogeka ngo uwo munsi arebe ko yarariye yagira umwaku kikamufatiramo
ku buryo mbese n'umuryango ubura n'utwo kwiyagiza cyo ugasiga umuryango mu bibazo
ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu Rwanda bumaze imyaka ikabakaba 90 ari nako bwagiye buvugururwa buva muri gakondo bugakoresha imashini n'irindi koranabuhanga akaba ari nabwo ngo butange umutekano mu kazi mu Rwanda mu mwaka w'2017 ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bwinjije $337,000,000 muri 2020 bwinjiza $800,000 na miliyari imwe n'igice y'amadolari nk'intego Rwanda rufite muri 2024 bamwe mu bakora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu karere ka Gicumbi bavuga ko bwabahinduriye imibereho mu nkingi zitandukanye muri ubu buryo
njya gukora urumva ntanze nagiraga inzu nayikuye muri ubu gukora zo gusamba 400
mbasha kwishira abanyeshuri umva mfite abanyeshuri babiri ndihira gondere ya kabiri bakabaho neza nanjye nkabaho abateganya n'utundi kuri konte ejo hazaza nina niko kugira ngo nzabashe kugira ngo kirito nigezaho ntagifite za mbaraga zo gukora amabuye y'agaciro
kuva nageramo nabashije kubaka inzu mbona ibitunze umuryango wanjye ndetse nguramo na n'umurimo kose mbasha gutanga na mituweli
hari abakora mu birombe batangirwa ubwishingizi kuko ngo akazi kabo gakunze guhura n'impanuka zitandukanye bagahamya ko kwishingirwa bibafatiye umumaro ukomeye bo kimwe n'imiryango yabo
ubundi ifite ubwishingizi iyo ugize ikibazo umuryango usigaye barawureba
nubuye bwishingizi muvuga mufite ya rufomu
radiyanti twebwe kudufasha nuko tuba tuzi ko igihe turi mu kazi iteka ryose turi ikibazo bose yavugana n'umushinga wabo twishinganishijemo hanyuma ibyacu bigakemuka neza basigaye bakaba babaho neza
mubona kwishingirwa nk'abakora mu kirombe bibafitiye mu maruki
ubwishingizi cyo budufasha iyo ugize impanuka mu kazi urebye muri kino kinombe haba harimo abakuru b'imiryango hari ibintu byinshi ubusabwa gutanga ibitunga umuryango usabwa mitiweli ubwo rero iyo ufite ubwishingizi mu kazi kawe ukora nyine urabyumva iyo ugize impanuka ubwo wenda ugapfa bwa bwishingizi uraza bukarundarunda abasigaye bukareba icyo bwaba genera
kamwe ku bwishingizi nkatwe nk'abakozi budufata ko hari ikibazo yabona uko avuzwa cyangwa se wagira ikibazo cyo gupfa yabona uko umuryango wose ufashwe neza nk'umuntu wari uhagarariye urugo rutunze akaba atapfa ngo abe yapfa ubusa kandi natwe turabibona ko nta kazi kacu dukora nta kazi k'imvune nta kazi kamo impanuka ntabwo wapfa kukajya mudafite ubwishingizi
umwe mu bafite ikirombe gicukurwamo amabuye biri amahire Baritazari avuga ko nk'umukoresha yumva agaciro ko gushinganisha abakozi kubwiza impamvu yicaho anafite inama agira abagenzi be
nk'igihe cy'impanuka iyo kibaye ubwishingizi buramugoboka mu bumuga bwe ndetse n'igihe yabayitabye imana umuryango ntago ubusigaye amaramasa uyu kuri ibintu by'ubwishingizi ntago bihenze urugero no mu ngwi wacu n'uba amatungo dusigaye tuyishingira ubuze wakwishingira amatungo ntwishingira umuntu kandi nabari uri kwinjiza inyungu z'urugo ndetse n'inyungu za leta cyangwa n'inyungu z'umuryango urumva ko ubwishingizi rwose ni ngombwa kandi abantu bakagombye kubuhugurirwa bakamenya neza akamaro kabwo inama natanga rwose ku bantu badatanga ubwishingizi ni ikintu kikugoboka kigafasha umuryango wugize ikibazo ibyago bishobora kumugwaho cyangwa bikamubwirira akirwariza ukabona ibyo yahereye atangira akora byose bishiriye kuri wa muntu ukabona rwose igihe yatangiriye akora yakoreye ubusa
umugenzuzi w'umurimo mu karere ka Gicumbi Karanganwa Jean Bosco avuga ko amabwiriza asobanutse kandi ko bagenzura kenshi bagatanga n'umuburo bityo ko nubwo kwigisha ari uguhozaho ntihirengagizwa n'ibihano
tuvuga akora mu birombe buriya agomba kuba yambaye inkweto zabugenewe akaba yambaye ingofero yabugenewe ku buryo nimba cukura amabuye ishobora kumanuka ntirikubite mu mutwe ariko afite protection ari imyenda yambaye ari inkweto yambaye ari n'amaga yambaye ku ntoke
Chuti rero bakunzi b'ikiganiro ejo mutubwire ese mwe aho mutuye abakora mu birombe bahabwa ubwishingizi bw'ubuzima mutwandikire munyuze kuri nimero yacu ariyo 0777581411 cyangwa se 0728082332. Mu gihe kandi murimo murohereza ibitekerezo byanyu reka twumve agace ka 32 k'ikinamico tambagira utekanye
Rukana tingisa kurira inzira ku murima Patrick na Zahaba babwira ko nta muntu biwabo wakwemera kuzigatako kubera urwango babanga. Ana Maria nawe yishimira kuba yarashyize akabwira Dorcas ibyihohoterwa bakorerwaga na nkuru nziza nyuma y'imyaka myinshi yarabuze ahahera bivuga. Ubu bimeze bite ni mukurikira umukino.
Ariko je wapime nurangiza wa cyane.
Nitungisha ariko dutuma duhe ibintu birimo amafuti. Ariko si wunzire mu biki murunzu. Twagize imana uyu mwana aza kudupimira akoresheje metero. Wagize ngo iyunza ni rubara teri nandwe nari kubyemera.
Oya pe, ntakumeshye rwose ntabwo ibyo nigeze ngita. Njye icyo nashakaga ni upima iyo sambu. Noneho ukamenya utakugiye kugura uko bungana, nanjye nkamenya iyo ngiye guhekenya.
Gusa ni hanini. Wahabonye? Genda hakunze kabisa. Hazuri sana.
Hazuri. Ubona se ganye singa mbere.
Uru rubingo nzahita ndutemagura nduvane ubundi mapanga bicyo kuhakora. Urumvi? Ibyo ubushoferi ubundi mbitera shot.
Iyi kazi ni kuba makali. Dore ndirinjanye. Uburebure ni ukuvuga ngo ni 25.
Okay.
Ubugari nakuwa 30.
Yego sha.
Munifatiye pesa za mu niende ba sawa panga. Kazi na isha.
Kufanya sawa panga. Urachira hata franga.
Sina koma. Asante sana vie. Maana kipa sene na mimi itakuwa yangu na isha. Siku moja ya zao. Eh? Ubundi ikawe amuka pa kome nyuma. Ubundi ni amuru nzizi. No kila ya dama mama na mie kezi takuwa hamu mara.
Mema wache choto. Haikuwa juga banyo jiri gambu. Mwa rukwa na rukwa we. Mwa.
Nengo fatanza kumena kwa rukwanza aruno.
Kila wache. Chanduwara chirozi. Hanyuma se wa mugani wo mwana murunzi icyangombwa cy'isambu wakibonye ku buryo twata twandikira ngo
ndagifite rwose ariko nacyo kugihiga byandijije cyuya naye naragihize narakibuze none usinzi ku munsi umwe nicaye nuko cyuje ubwenge nyuma niruka ku munsi nirukanye cya gikobwa cya mushiki wanjye hani wanjye naye se nyeka ko gishobora kumpara icyangombwa cy'ubutaka urumva kigatwara icyangombwa cy'isambu yose feri ya mbere naye se ngenda nita yise noneho kubera ko nabikoze nasinze Yes, nibuka gahona gisha.
None si isabu cha kungurisha ngo nishyure si yawe ngurunzi. None umva ko bavuga. Na hita wirenza mwesheje ibiganza byanjye. Ubundi ngamba ku mpaka ngasubira wacu.
Ariko ze.
Udashinyika
isambu nubwo ari ya mushiki wanjye nyina w'uwo mwana nyine ariko yanditse mu mazina yanjye kandi mushiki wanjye yarapfuye ubwo se urumva hatari yanjye ari hehe
apo biroroshye noneho uzi ko se ko bavuga ko ubutaka butakwanditse hatari ubwawe
sasa
uwo mwana ntacyo avuze ahubwo reka twibuke njye mu kazi kuko hari ibicuruzwa nkeneye kwambuka umupaka ubwo je nimba n'umukiriya nzamuzanuza usutse icyo cyangwa ukabwira ngo uhite ukimereza ubwo nanjye ntangire inzira zerekanya mutungo sibyo urunzi uranzumbuye mu nzara ndakanyagwa ukuri ko imana pe
ntwari ugiye kunsigamo imvunera uzi ko nari narabaye kabwira neza 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 kubera ideni ryawe
ari wowe se
noneho nasubira kwiseta nkajya gukanika ntacyo nikaga pe uyu isambu ya mushiki wanjye irango butse ndakanyagwa ubu yadapfa nari kuba uwanjye
none zica
Nire akiraga ko madore nari nkuzanye n'umugati
ndumva ntabyo nshaka Patrick bisubizeho rwose
oya uko byagenda kose ni wabo utaryo ngo bishoboke akiri wanze n'umba ni kujya kwiga sibyo
oya yewe kuki nkubwira nti wumva ari kubundi
ariko subundi nire urarwaye
wapi nuko maze iminsi gusa numva namize neza
none si waje nkugurikiza kwa muganga nire
reka ariko
erega ujye umenya ka tubanuye nka mama wanjye nanjye nkaba nka papa wawe nutambwira ikibazo wagize se urumva nazamenya ngufasha nte koko
uje nawe alo
bito nize
ni byiza
kuba tenze kuza mu kazi
munyanganye nanone ntabwo nzi ndumva ntameze neza
arabaye ariko ibi ni ibiki buri munsi ntabwo uza niko nire ibyo utangiye kwigira ni ibiki koko nutadasumva biri bugende gute mu kazi niko ushobora ukuntu ufite poste karishye cyangwa ushaka umaze kurengwa kubera ukuntu ngenda nkongeza umushahara uko nishakiye ibyo nakorera buri mukozi wese
mbabarira cyane w'inkurira kandi niba wumva ushaka kunyirukana nk'uko wirukanye Debora kuri inshuro simbitinda
ngo iki subiramo numve
kubwanye ngize amahirwe rwose nabona usimbura kuko kazi nkoresha rwose namaze kukarambirwa kabisa
mbabarira mukobwa mwiza nakoreshwaga n'uburakari
n'uburakari cyangwa no kwikunda uburakari butuma utumva ko umuntu ari nkundi se n'uburakari iki utekereza ko ndi igiti kuko wamfashe nk'igikoresho cyawe rero urumva ko nari umuntu ushobora kurwara
nire parado rwose impamvu ni uko urabizi ko ufite byinshi ushinzwe muri kampani yanjye iyo wasibye rero byinshi birangirika
bo
ngaho itegure nze ngo ujyane kwa muganga bakurebera icyo urwaye aho kuryama
ni amafaranga mfite kuko nubwo umpemba menshi ariko mfite na byinshi nyakoresha
ntacyo ndakwishyurira rwose ufite ubwishingizi se
yego ndabufite Patrick
karame
uretse kugenda nawe tuguhe lifuti tukugeze ku mupaka
nta lifuti yanyu nshaka nire uriya rugabo nararwanze mba numva nashaka no kubona
mama wa mufuka ujya ujyana guhinga ibihe ntawe ubonye mu gikoni se hoshwi kandi ejo njya guhinga hari imyumbati Christina yanyemereye kumva nagiraga ngo mbone icyo nyitahanamo none si ugiye gusubira guhinga doruka wabiretse nkigira ko umwuga atari uwawe umwana wawe uragira ngo ejo uzajye mu kizamini usa nabi koko ndakaraba ngihumura mama sigara wita kuri ako gahene koperative yaguhaye uzaba ujyayo cyangwa wibagiwe ko umunsi w'ikizamini ari ejo ngahita ngusubiza isuka yawe niki se kandi mwana wawe ma maze iminsi ntekereza ku bintu wambwiye kuva nkamurakarira kongera nkigarura ugacya numva namwanze nkongera nkigarura ariko uko ngenda mbitekerezaho nsanga atari uwo kujugunywa ahubwo ari uwo gufashwa nanze kukubaza icyo ubitekerezaho umwana wanjye ndavuga ntereka ngo uhe umwanya ubanze ubitekerezeho mama kera nkiga muri segonderi hari umwarimu wajya kutubwira ngo abantu bakomereka kwinshi ngo kandi mu bikomere byabo bakitwara bitandukanye igihe rero nabyibutse bituma numva mbabariye papa nk'uko umwana wanjye nkunda umutima ugira narakwibyariye shenge rero kugira ngo twereke papa ko yibeshye tugomba gukora uko dushoboye tukiteza imbere akabona ko umugabo cyangwa umwana w'umuhungu atari bo bonyine bazamura iterambere ry'urugo
azabibonera hese
uheruka kumubona muri uru rugo
amagambo y'abanyagatako se ntoyaje ubusugira ngo buriye ratamenye inkuru y'uko cooperative yaguhaye indi hene nyuma y'uko iyo wari ufite ahishyura we akayishyura uwo mugore wo mu kabari yinjiye
ariko noneho niba nzayihirika hehe niba nzajya nirirwa nyiragiye nakwinjira mu nzu nkayinjirana umva sinzi icyo nzakora kugira ngo nyirinde pe
kandi ikindi mama singomba guterera iyo uriya musaza muri damasi nzamushaka twibonanire mbona nk'ubundi nishyura amafaranga yose papa muri mureke kumutesha umutwe
ego ko mbabarira muko uriya mugabo wamuhinguka mu maso ute ntiyakwirenza yihorera kuko wamukwetse
ibyo biramureba
ahubwo bitari kire nzamushaka tubonane
Nyanga sana nyeyumwe.
Karabaye. Ariko ugume n'imodoka wambwira ikinire.
Aga tsindi te kukurura wiki. Ugo kwa wajwe n'imodoka name na uko wajwe n'ubuzima bwanjye wangize wa mugome we.
Ubundi se mu by'ukuri ubabajwe ni. Niwe wa mbere utwise cyangwa niwe wa mbere wanduye sida? Ni iki kiri kukuriza mu by'ukuri?
Afite wambabere ukareka kunsonga ko. Kandi niwe wakureka gukomeza kumbwira amagambo ashengura nk'ayo bikunaniye. Akareka imodoka yawe mbuka.
Tuzanire, tuza rwose. Mbabare niba hari ijambo ritari ryiza nakubwiye. Sibyo? Simpagarika imodoka kuko se nagusiga ku nzira. Ndabibona ko ufite ibibazo. Ariko ceceka tuganire. Hanyuma tunagishakira umuti.
Ariko ngo numva umuti ari uwe muri ibyo byose. Usanga urudizi ndawanyanduje wa runu. Usanga uruta umubabaro niyo umuvandimwe wanjye nareraga mfatiraho icyitegererezo. Yagasa ni wowe. Kuyina utekereje uburyo byamara n'abagogo bose ugiye ukwakazi ngo nitinze kuko ndavuyeho. Ubuze ko ntewe gutanga umubiri wanjye ndatanga ubwenge bwanjye ngo nkunde mwabwa akazi bimariye ikigogomana
nire abarekera kuvuza induru rwose ndagusaba reka ntacyo nyongere ibibazo ntugire ngo utabona acecetse ngo wumve ko ngiye kwirengera ibibazo byawe byose asuwezi
ntutabyirengera ko ari iki se ujye kunyica ujyanze ntabona imenyerewe
mba mbere
uyimanye imyaka n'imyanya ko none mpanda
ntawe uzabimenyera humura ibyo wigira ni ibya buri wese ukimenya ko yanduye ariko uko iminsi ishira ugenda wekera ukarushaho gushisha kandi utakwiyakira nabwo isi ukayisezera ubwo rero nawe amahitamo ni ayawe
uri inyamaswa gusa nta kindi nakubwira ubusinda ndaherekeza imana yanjye ubuzima bwanjye se bwo
ceceka nire ihangane tuganire turebe ko ari ubufasha nago sibyo ikibazo uhuye nacyo kandi kiragusaba kutaba umunyantege nke urumva komera ubundi nkubwire uko tubigenza
ngaho mbwira
impamvu
wawe su ngaho mbwira wa mugani wawe su ubundi ndarira ngo bitangire
impamvu ubona njye ndi mutaraga kandi nsa neza ntayindi nuko mfata imiti neza mbayeho neza yewe nta n'uwandeba ngo mbone ubwo bwandu bwaciye igikuba muri ino modoka niyo nama ya mbere nawe nakugira sibyo ahubwo mbwire tunyure ku kigo nderabuzima baguha imiti uhita uyitangira urebe ko ubwo bushongore bwawe ahubwo butiyongera
ubushongore ariko hose umuntu aba igishongore atatwite
icyo se kandi nacyo kigiye kuba ikibazo
kitaba ikibazo se ntugiye kungira umubyeyi nari ngifite musaza wanjye ndera se nzabishobora koko
nzabishobora rwose
nzarera uruhinja mbere na musaza wanjye nasigiwe n'ababyeyi mbishobore koko
nimba inda kandi ari ikibazo hari umuntu w'inshuti yanjye ushobora kuyidukuriramo kabisa nawe tubanze tumunyireho utaba umeze neza se kandi byose ubikemuye cyangwa urabanza ujye mu rugo uryame ubitekerezaho neza witonze
dorukasi we genda urarokotse wowe nawe yumva inama zanjye zipfuye ukishinga akarimi keza ka bose w'umunyamafuto uburira mu myotsi nkayo urampemukiye sina ganzwe nubo basha rumfite wo kukongashira ubuzima bwanjye muka
Ayiwe ni rere mu gahinda gakomeye ibi bibazo sazabyitwara mate mw'abantu mwe nkuru nziza na warashyize avuye imideni rya Damas ayisambu ya mushiki wagurishije n'izamuhagama ntuzacikwe n'igice cy'ubutaha
Chuti moduteza yombi masegona make turaba tugeze ku isa ya saa 12 umwanya mukurikira ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru mwakoze kubana natwe kuri mikro mwari kumwe na